This is the African Music Mix on The Voice of America.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
من قيمه وهم التي هاويه
اشكلي
قلبي ويا ما راح كيلي وناس خبي يا ما اللي في قلبي ويا ما راح كيلي وناس خبي ويا ما اللي في قلبي ويا ما راح كيلي وناس خبي ويا ما اللي في قلبي
There is always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
music, commercial free, on your favorite radio. VOA Africa.
Nata nata wona nata kisa mkasa nimedata kwako nimezimika chagoni lako kunywa kusuka kama unataka naona kuishi na mimi wewe umetoka kila kukicha vitu vinaongezeka ikizidi sana tutatengana na shangaa yani ukifikiria mambo ya mchezo haya mambo ya singioni yani kukupenda sana tayari ushajiona queen na kila nikikupa chatu najiona wa bei ya ghali mimi from ilala tmk kinaongangali kamshazali kukupa kibuti sioni hatari mimi ndo teacher boy aka young cat lil maji ogoko family the guys wangu chizi mwe mchekisha meji yenu anaveni letea mapozi mwe mwona mapepe dozen design ya lozi unachenguka na mabitozi hizo pamba sio zao na kodishaga tuka majezi au nakoma na matanuzi eti soda analewa chips nusu wa amalizi nikupende vipi nikuvulie nguo nibaki unione chizi
nikupende 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 vipi mwona lisa mpenzi wangu mwona upendeki HIV mbele yako mimi nimecheki hospitali wamesema mimi nipo fiti basi nieleze ukweli mpenzi kama unitaki nijue moja tupigane buti nikikwambia ukweli unakuwa hushikiki Mona Lisa kwa lolote uaminiki Mona Lisa unanata kwa kuamini kwako nimedata ukilinga sana takwacha na unakuchi na mimi umechoka Mona Mona Lisa unanata kwa kuamini kwako nimedata ukilinga sana takwacha na unakuchi na mimi umechoka Akufukuzae, akwambii toka Yote kwa sababu majalala nimechoka Siyo enzi zile nilikuwa ninawaka Mona Lisa ulisema bwana umepata Basi kumbuka pesa pia uchanua unyauka Mona Lisa dada punguza sana kunata Bwana mjeuni ipo siku utapata Na hiyo ndiyo siku utayokuja kujuta Basi utakuja kujuta na mimi kunikumbuka Utakuja kujuta na mimi kunikumbuka Mona Lisa unanata Kwa kukwamini kwako nimedata Ukilinga sana takwacha na unakuchi na mimi umechoka Mona Mona Lisa unanata kwa kuamini kwako nimedata Ukilinga sana takwacha na unakuchi na mimi umechoka Nielewe 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 nielewe
Mona Lisa
nielewe 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 nielewe
Mona Lisa one kiss
Yo, yo mwenzenu nakerekwa, huyu kidosho, sijui wapi ndamweka Nikimwambia sitaki mwenzangu anacheka, tena kicheko chake ni kile cha makengeza Wewe duli vipi, utatakaje mapenzi kwa shauri kama mimi Wakati huna pesa nyingi, za kutanua, gari wala nyumba Utaniweka wapi, mimi mwona bomba, sunaniona Ninavoteza kila kona, mtoto nimenona Usindi fuate fuate tena koma, wenzako wanakuja kujigonga na ma VX Sina shida, na senti zako za chips, misi hongu shilling, tena na Naongwa madola, kwanza na kushenga Utawezaje kupenda kwa asie Kupenda please kwenda, ndosi babaiki Hata huje na nini sisi shiki Tena kwako, sito penda
Mona Lisa unanata Kwa kuwa mimi kwako nimedata Ukilinga sana takwacha Na unakuchi na mimi umechoka Mona, Mona Lisa unanata Kwa kuwa mimi kwako nimedata Ukilinga sana takwacha na unakuchi na mimi umechoka
The music continues on VOA Africa Music Mix.
Mamá mo kirio, mo ke kiri la wahe, papá ke kuito Mamá lo tuvo casi. You miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Simbabana saluons la présence d'un remarqué de Serge Kassab.
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on the Voice of America.
Sweeter than honey and less than half the calories, the African Music Mix.
African Music Mix
on the Voice of America. Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
Listen to the sounds of the continent where it all got started on the African Music Mix on The Voice of America.
Yeah.